kulankan iyo wada qaadadeen maamulka degmada xuduriyoona hay'adooyinka ku shaqeeya gargaarka iyo arrimaha bini'aadamnimada iyo lanku hadlay sidii gurmad lanka sameeyay lahaa dadkii ku boqtay leh saameynta biyo ee roobabka xaafadda Buulo ee magaalada Xuduro. Gudoomiye Cumar Cabdullaahi Maxamuud Atu ayaa sheegay in kulanka hay'adooyinka shalgadiisan uu isla qaaday in gargaar shalgadiisan lanku sameeyay doona bulshada saameeyay roobabka oo qarshay in aanan badanayn awlaad iyo waayeelo oo manateediyo biyo iyo angalan. Yoona Bogtaalen yeesa sheegay in iyo ka noolayn xiligan xaafada qaar ee ku basan idoo kiisho dulsaarni iyo keyin meelagaasiti. Wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee dowlad goboleedka Jal
walaal muhiimada diirada ka saaran inuu ma haytaa aramoon hata oo dadka oo biyo galena oo ku baraka aan biyo ku baahan oo aan ka doornaadin xaafada Buulo meel eraas walaal aan qabado koro iyo walaal caawimaad ee la geysi koro waayo hay'ado walaal oo deegaanka in roogan oo iyo ka shaqeeyaan bamay buuha life saving walaal eraw anti iyo meel eraas may buuha anti bulshada may buuha iyo dadka ku caawiyaan nutrition hatoy health hatoy gargaar FSL hatoy ad walaay wal alaal walaay oo meel eraays oo bulshada baan baahanta mas qofka binaadinka baan baahanyahay intii ku caawiyaan muhiimadu nu fadaanay taas oo yaa iyo ku hadalanay taas walawna badana meel ku wada hadalni ma haytay may impact eeshayna koro oo meel eraays biyoon hata xaafada galayna magaalada galan may impact eeshayna koro oo dhore ku dilaca kore meel aan baahanyahay intii la goobada meel eraays waxyaabo saas ah iyak wada hadalani madan markas may faylaha bribe preparation walera oo wala antin dheena lugu horta qow may leeyay lugu tahdilaw markan may soo binayha team oo may leeyay hay'ada ACF ya olid graysa oo hay'ada dhan joint in oo joint assessment ah anti assessment la soo bi xafada Buulo iyo meelogi oo may leeyay dhibaatooyinkas oo ku dhiyanba anti la assess gareeyo assessment la ka soo bi walaay oo bulshee oo xafado oo ku qaxay magaalada ka jeeran la ogaada walaay dhibaate oo may leeyay oo deesiyan beerahaaday walaay saas ina la ogaada may soo eshayna korona may leeyay la qor may buuha bulshada may buuha dhaw may dhawaan sheena koran la qor muhiimada inuu hayti armoon ku hadalanay may leeyay taaso ilaahay may ku tuuganay roob oo ilaahay may leeyay khair qab anti ilaahay insaan markas may buuha may ka duaysan inta roob ilaahay insaan afar sano deem shan sano bal leeyay kor roobka falan degmada Xudur mahbubana meel eraays eeda dhibaatooyinkaas may buuha in jaran ilaahay tuujay muddo labadi oo meel eraays ilaahay tuugano aqno aqbale roobani koy hatana may marmaro may tuugana inta meel eraays ilaahay roobni sheen roob khair qabin ilaahay ni sheen ayaa ku tuugana markan walaa un fadaana ma eeta meel eraays may buuha shirki unaatan waladaani may buuha may goobada korna hay'ado iyo maamulka walawna isla goobada korna maad waayo hata isin boogdin wala deegaanada ku shaqeeyo oo meel eraays bulshada hata galanta ka haya khaasatan degmada Xudur shaqo kale ma la degmada hirhiranta wala kaliya oo deegaanka la roog may buuha hay'ado way markan meel eraays amanti in problem dareenno maskala waxyaabo oo saas oo bulshada may leeyay displacement ee muswar saaxay una dareen intii hay'adoon weerno may leeyay may qabado kortaa una erno hayti saasa kulunkan geek saasahay markan report ka sii may leeyay siya may buuha ya ku amba qaado doon report ka report exact ee nagado oo may leeyay may buuha walaay baahi oo ku jare may leeyay deegaanka iyo la jar hata market assessment ka hata iyo la jar intii uu soo bin muhiimada ina taasu markan may rajeeyanaha bulshadan oo hata oo ha ku qahday oo meel eraays xafadun Buulo ku qaaday biyo ku baheen meel eraays may oslaana intii lan gargaar horeyna shaagni laakiin gudahroogan in gargaar ay laanka banaanka roogan in gargaar ay khaasatan hay'ada maareynta masiibooyinka sodma oo ha oo fadhiyay ee aasimada Muqdisho fadhiyay may jare mail erays ee aawimaad lan ka tala galay ee mail erays oo konfur galbeed lan ka tala galay jaran ee may maag meel aan isku yaalnay bulshada aan baahanta hayn sheenoy mail erays hay ka aawiyo ee hela soomaal ka jara ee mail erays taasa yak osadan ee may buuha ee xilleedan seen may buuha sadaqada eed iyada muhiim u ah tan tii walis sadaqaysa lees aawi lanina nes nahreysa eed iyada muhiim u ah ta ee markii eed iyada ma santay ee ilaahay roob khair qabnishan mar walba may rajayn mail erays bulshada antii oo is caawiyaan antii oo wafkal lan weydina mail erays wafkal caawimaad lan weydina una dhataan antii is caawina laankii meel deg waysan meel deg la sii ilaahay biyoon ku dhamaadaan laankii oo mail erays untan haysan unta la sii laankii hooyin haysan hooy la sii muhiimada oo mail erays una bulshada anka baaqana taasu inays naxariisnay madaasa ilaahay inaan raaliisay wal kasta may ku miinsan mudoon ana oo una dhataan is caawina yakum muhiimsan.